Сова, сова, it's a vibe.
Assalamu alaikum. Queen of the land, nice to meet ya. Shatongoza sana mtoto kachomo. Macho ya wizi wizi, Priyanka cho. Bibi, rafiki, mambo vipi, hajiti, msikiti, riziki, kwenye viti, hukiti. Malikia, asante sana. Mvuto wako siyo wa uchala. Amimi nasubiri your love. Fame ya kijua ni msala. Yangwani farasi we metro au tax. Maliki ya must be happy.
Sabona, sawa, sawa, it's a vibe. Ubuntu, awe, awe, sabona, it's a vibe. In the heart of the ghetto.